Ilukuluku.
Ukushintshashintsha kwesimo sezulu siyezwa ngakho endabeni, siyatshelwa ngakho ososayensi. Ngabe kuyini, waqala kephi, nokuthi kuzokwenzakalani ngokuhamba kwesikhathi empilweni zabantu. Ulalela ilukuluku, lapho sikhuluma khona ngesayensi ngolimi lwethu, a podcast by Cybri and POC. Sikhuluma noNtokozo, noMasiko Msomi, noSibusiso Biyela.
So, isimo sezulu siyaguquka, like I think ngiqala ukuzwa ngegama elithi global warming mangaphazami ngangifunda ekhula senior secondary school. Ekhula senior secondary washintsha waba ukhula high school. Ngangifunda standard 7 grade ba.
No, hang on. Yeah, standard 7 grade 9.
Grade 9. Mr. Ngubane wasifundisa i-natural science. Mr. Ngubane, short guy, umbomfu.
Uzokushaya.
Angena umbomfu akhulume global warming, ozone layer. Hey, gaseous. Gases in the ozone layer. Ngithi, hey, lothisha, hey. Wakhuluma into ejulile uthini manje lothisha. But I got so fascinated. Like, nga-engage, ngayithanda leya lesson kangangokuthi nga ngiyakhumbula kulonyaka natural science i report lami lalu 86% ngendlela engangi yo ngayithanda kanjalo leyo topic and ngikhumbula indlela mina engayichaza ngayo i ozone layer enqondweni yami mayichaza ngizocela ungichazele scientifically kahle i ozone layer sinebhola lelo lomhlaba sinebhola lelo lomhlaba. And then ngathi khona into a membrane ngizosha kanjalo engathi isa plastic kodwa neimbobe esa mesh esa lace ekhave umhlaba ngendlela ayichaza ngayo lento le ekhave umhlaba ewulwelwesi si emitha ama gases intuthu siyashisa because waqala nje ngokuthi ukushisa kwehlahla deforestation petrol ukuphehlwa kwamalahle zonke lezo zinto zidala ukuthi kunyuke lemhwamuko ethi mayifika emkhathini ibhoboze le layer le cover engaphandle yenza imbobo wayesethi mayichaza wathi lezo imbobo zivulela ukuthi kungena imsebelanga eminingi kunalebe ingena ngaphambilini ngoba sekuneyikhala ezivulekile. So as imsebelanga ingena kakhulu the more leli bhola lethe sihlala kulona liya ngokuya lishisa kakhulu the more lishisa kakhulu ibhola lethu then ama ice amaqhwa e-North Pole nase-South Pole ayancibilika. Okay. Like indlela engayi-understanda ngayo indlela engichazela ngayo ngabe ngayibamba kahle.
Yeah, ngiyamkhumbula ngubani. Yeah, some of the things ayezisho zazi wrong and cishe.
You can't say uthisha wakho waye wrong.
Yeah, anyway. Kodwa ngicishe kufane nalokho okushoyo, cishe kufane kodwa i-ozone layer is just one of ama layer akhona akhava umhlaba wona as protector from imsebelanga eyingozi ama UV rays. Le imsebelanga eyingozi ukuba bingekho i ozone layer singaba nelokho singaba ne skin rash skin cancer konke ngaso sonke isikhathi so leyo layer leyo is protector njengeyibuke uma ufake nje ama sunglasses ngoba umona wabona manje ama sunglasses ane UV protection so kwenzeka lokho uma ufake i sunscreen nakho konke lokho we protect her from imsebelanga lena e dangerous yabo
imagi. So ozone layer uthenzani ke
i ozone layer blocks most of them kodwa eminye iyadlula
idlulisa ilezi imbobo.
Cha. Idlulisa nje ukuthi imncane nokuthi no system is perfect basically. Yabo. So manje ke masingena kwi global warming nendlela okwazi ngayo. The story is almost the same ukuthi kunemhwamuko esifaka emoyeni okufana ne okuyi carbon. Yabo. Uma sekufika emoyeni kudala ukuthi akudala imbobo empeleni. kudala ukuthi
kube lulu ukuthi imsebela ngidlule.
Cha. So into enzakalayo imsebelanga mayifika emhlabeni yabo idala ukuthi kube khona ukushisa. Ukuba
well,
yes, sengisho ukuthi ukuba ibingekho ngithi okay nakho okay here's an example yabona ukubone ukuthi makumakhaza ebusika yakhumbula isikole sasihlezi sicharge
hamsethamelilanga flatten your charger
exactly yabona ukuthi kumakhaza esithunzini angithi kumakhaza ethunzini sorry kumakhaza ethunzini kodwa mawumelangeni kuyashisa ufudumele yabona leyo difference encane kodwa as soon as uphume elangeni ungena
eklasini
sekumakhaza futhi yabo
so uyibona amehluko lo
ubona cha ngenzela ukuthi ubone ukuthi ke ukuthi
isihlahli ozone le
cha so no think of it this way umhlaba is covered kwilokho nga kwi atmosphere yabo cover atmosphere think of your atmosphere njengengubo
okay.
Yabo blanket yabo so imsebelanga iyangena ifika emhlabeni kodwa ngenxa yalo blanket esinawo
osimbozile
akulolu ukuthi iphume ihambe futhi leyo imsebelanga so siyakwazi ukuthi sifudumale yabo ukuba iatmosphere ayikho the whole earth would be a snowball basically nje ngabe iqhwa lonke
ngoba ilanga ngabe liya bounce back basically
yes.
Ngoba ngabe ukushisa kuhlala
ngaba kuhlala ukushisa okay. Yes ungenze ukuthi kushise emini kodwa ebusuku uyohlezi kumakhaza ngoba ilanga alikho ebusuku kodwa still ngisho noma singathi siyagodola ebusuku kodwa akufani nokuthi kube iqhwa yonke indawo yabo so ilokhu nge role ye atmosphere la emhlabeni so manje into enzakalayo thina masishisa ama fossil fuels lawa ilokhu nge carbon izinto ezenziwe ngo oil basically kuya elokhu nganeni ke atmosphere kufana nokuthi yes umbathi lokho kufana nokufaka nabanye blanket futhi yabona ngithi kumnandi makhaza ukuthi umbathiswe
mhlambe
ubhangqingo uyazi ungacabanga ukuthi kwenzakalani wasufaka esithathu esfour esfive kodwa ukuthi uyashisa usuqala uyashisela futhi phakathi
uyajuluka
akusho ukuthi wena ngoba usengubeni ukhipha ukushisa obekukhulu kunaseqaleni kusho ukuthi lokho kushisa okukhiphayo akusayini lawo sekuvinjwe ingubo
oh kuyavalele condensation
sort of kodwa cishe kufanele kanjalo kodwa the heat has nowhere else to go right so wena ngoba umbathile so wena imagine ukuthi wena umhlaba umbathiswe ilokhu ngeatmosphere so thina le atmosphere sifaka more of izinto ezenza ukuthi ukushisa kungayi ndawo so iyona global warming layer so manje
sifaka more emoyeni sikhipha more yezinto ezenza ukuthi ukushisa kuvaleleke emhlabeni
exactly
so ngamanye amazwi hayi ngoba kunembobo eyifakila ngeliningi but sivalela ukushisa kakhulu
ngaphakathi exactly so iyona ikhloka ibiza nge-greenhouse effect kodwa uyibiza ngani lezi zinto lapho khona mawutshala itshalo njengotamatisi angisho utamatisi awukhule kahle ebusika ukhula so mali ufake uwakhele le ndlu lena
i-greenhouse
ibiza nanje ngesizulu sengibozikhohle ukuthi ubizwa ngani
kodwa
yes so i-greenhouse ukuthi kuyangena ukushisa kwelanga kodwa akuphumi kalula angithi ingakho mawungena kwilapho otshalwe khona utamatisi kufudumele yes so manje i-greenhouse effect basically leyo esikuyona so thina masikhiqiza uoyela sishisa upetrol nakho konke lokho esikushisayo lama chemical lawo lama lomhamuko lona uyagcwala ube mningi emoyeni okusho ukuthi ukushisa komhlaba kuyanda even though
so sickness futhe
exactly even though ukushisa kwelanga kushintshi kodwa thina ukushisa
ilanga lona lisakhipha the same amount of
exactly.
Sun rays lisakhipha imsebe efanayo ukushisa okufanayo nge-speed esifanayo
exactly.
Ayikho into eshintshile eqhamukelangeni
cha sakhe
nje eshintshile iglobe lo mhlaba esihleli kuwo
engakushiselwa kakhulu uma ufaka blanket abaningi wena awusashisi akukho ayike energy qhamuka kwendawo wena angithi phela
hayi ukuthi iroom ohleli kulona selikulethele ukushisa okuningi
ngoba ngithi singayazi
wena
yes.
Usuya kubamba ukushisa okukhona
ngoba into singayazi abantu abaningi ukuthi into ekufudumezayo uma ugqoka ijezi noma ufake umbathile
ibody heat phela
yes akhona ilokhu nga
ijezi lokufakile ijezi
ivimba ukuthi lokhu kushisa okusuka emzimbeni kungalokhu nga escape angathi so same thing nasemhlabeni umhlaba usa release the same heat kodwa manje leyo heat ayisa indawo ngoba ivinjwe ingubo
yo
i global warming leyo basically
So ngoba ke sesivele sakhanda i steam room emhlabeni kahle kahle ngoba sesivele sakhanda i steam room emhlabeni yikho ke sesibona ubusiko bude sibona isama ende sekungathi amanye ama seasons ngathi ayanyamalala ngoba into sahlobo ay ayisasona isikhathi
abantu abaningi nje aba ma over 30 ngoba eminyaka even younger than that kwezinye indawo wonke umuntu engakutshela ukuthi indawo abakhula kuyo noma indawo abayibonayo manje ukuthi isimo sezulu sasingenje izinto ihlukile from isikhathi lapho samncane khona khona ihlahle sengakhuli kahle khona izinto esezishintshile so
khona ilwane ongasayibona uyakhumbula kwakune intotho viyana engakanani ekhumbula intotho viyana intotho viyana kwakuthi makuqala ya into asahlobo makuqala ispring hey kwagcwala intotho viyana everywhere zishayiswa imoto zinuke uyabona kodwa eziminyaka ihamba intotho viyana mawuyibona manje uyathuka hawu iqhamuka phi intotho viyana lokho kudalwa iclimate change
before singene kwiclimate change into eyenzakalayo iglobal warming yabo idala iclimate change ngokuthi makukhona ukushisa okuningi izinto eyiningi za disrupteka yashintsha yonke into emhlabeni imvula indlela ena ngayo ubusika indlela obuba khona ngayo so lokho ukushintsha kokushisa komhlaba kudala ukuthi iclimate emhlabeni wonke ingabe le climate siyazi esijwayele yabo
neilwane ziyahlukumezeka
so manje abantu abaningi abangayithatha serious iclimate change ukuthi ay ngeke kwenzeke into enkulu kakhulu mawukhuluma nomuntu umlimi mawukhuluma nomlimi umlimi mele ecalculate kahle ukuthi imali uzoyispenda kephi uzotshala ini kulo nyaka uzokwenza ini imvula ezofika nina kho konke lokho yangithi yabo khona thina sokwazi ukuthi siye stolo sothenga ukudla
and akakwazi ukuphela ukucalculate uma sekushintsha ukuthi kunanini
yes engazi ukuthi uzospenda imali kephi ukudla kuzokwakheka kanjani kho konke lokho usazoqhubeka kwazi ukuphila kodwa manje akakwazi ukuplana kahle so ukudla kuzonyuka iprice yakho yabo yonke into izonyuka
etshale imali kwenye ingxenye abengalindele ukuthi uzophosa imali
so iyona inkinga enkulu ngelokho nge global warming ne climate change ukuthi izinto esizaziyo nge weather ukuthi siyakwazi ukupredicta kahle lezi insuku asakwazi ukupredicta kahle yabo and abantu abaningi I'm sure ngiyazi ukuthi bayabona ukuthi ngisathi besakhola uma bakuthiwa kuzokuna 60% ngalolo suku lolo bazi bezophatha umbrella kodwa kulezi insuku bayasho ukuthi lizokuna libuye lingani mabengazi ukuthi mabethenge izeline seliyana futhi so manje lokho kushintsha shintsha kwesimo sezulu kudalwa ukushisa komhlaba mawubala wonke umhlaba so basically i global warming and climate change vele leyo
so kudalwa ukushisa komhlaba then kwenziwa yini kube ubusika bube budeke
okay so yabo umhlaba ngendlela ohluke ngayo yonke indawo ngenzeke ukuthi e Cape Town kube neqhwa kodwa eThekwini nishiswa ilanga ngusuku olulodwa yabo so kukanjalo nasemhlabeni wonke khona indawo eyishisayo khona indawo eyibandayo kodwa uma uthatha i-temperature uwa add onke wahlanganisa umhlabeni wonke iyanyuka i-temperature i-average temperature basically yabo kodwa uma ubuka individual places aya awahluki nje kwezinye indawo kuzoshisa kakhulu kwezinye indawo kuzobanda kakhulu but the basic idea is inkinga ye-climate change ukuthi it makes ilokhu nga i prediction of a climate ibe unpredictable
or
less reliable
ngibona sithola imbiko enjengokuthi nje kulonyaka e Korea babe ngaround January February babe ne coldest winter in history we understand ukuthi they had the most snowfall they had kubandile ukudlula yonke iminyaka uyabona so I think yona nto yayidida abantu ukuthi nithi global warming.
Angithi global usho wonke umhlaba. Kodwa climate change ibuka indawo ngokuhlukana kwazo. So global uma ubuka wonke umhlaba. Global uma ubuka wonke umhlaba i-temperature yanyuka. Kodwa uma ubuka indawo i-climate iyashintsha. So into engifuna ukuvala ngayo ukuthi yini edala ukuthi i-weather ishintshe kumhlaba wonke i-climate ukuthi most of umhlaba ukhavwe amanzi angithi so mayinyuka umtemperature yomhlaba most of leyo heat leyo izomuncwa iloko amanzi
ulwandle
nemfula angithi yabo so manje not imfula basically kodwa ulwandle lonke ngoba lukhulu yabo as u absorber yonke leyo energy leyo has to go somewhere Kodwa manje inkinga ukuthi i-weather yethu i-controlwa i-energy esolwandle. So manje as umhlaba unyuka i-temperature yawo, i-energy ingena olwandle, lolo lwandle lolo lizodala ama ilokhu ngiya i-weather e-extreme esingayijwayele.
Endaweni
ehlukile. Kwenye inkathi kuzovela ukuthi nje njengiyakhumbula ngo 2016 2017 elokhu nganeni 2015 2016 KZN drought
koma
angithi yabo kwezinye indawo lana kakhulu. So manje i-temperature izonyuka kancane kodwa most of leyo heat izothathwa izomuncwa ulwandle, ulwandle lizoshintsha imozulu umhlaba wonke
bese sibona ke izimangaliso ke extremes of ukubanda
yonke indawo. Exactly, exactly.
Esomiso extremes.
Okay.
So as abantu ngoba phela kuyacaca ukuthi ithini esidale ukuthi kufike ithina umsuka wayo yonke le nkinga, yini mhlawumbe singayenza singathi ezimbili ezintathu esingayishintsha nje empilweni yethu ukuze sizame sizohlapa.
Into esingayenza ukuyeka noma ukwehlisa ukusebenzisa kwethu izinto edinga ukuthi kushiswe uoil
njengo petrol.
Upetrol uqhamuka ku-oil, amele shiswe u-oil, u-diesel yonke nje leyo nto leyo, ngisho amagesi. Kukhona imoto ezenziwayo ezi-electric, khona izindlela. Yabona, angithi i-load shedding idala ukuthi sikhiqiza ugesi wethu ngamalahle. Nawo amalahle futhi arelease leyo carbon leyo. So kunezinye indlela zokukhiqiza ugesi. Ekumele ukuthi o-science nama-engineer nohulumeni befake imali ukuthi kube lula ukuthi sishintshe from ilokhu nga-i
fossil fuel.
Yeah, ushintshe from ama fossil fuels lawa ukushisa oil namalahle ukuze singene kwi esimeni lapho khona
green energy.
Green energy basically. Kodwa sochaza kahle empeleni kwe-episode.
Yeah, ngiyafuna ngifuna singene kakhulu mhlambe ku part 2 we climate change noma global warming. Singene kakhulu ekuthini izinsiza es like nje thina singawusiza kanjani mhlawumbe singa contribute kanjani imapha ama options esina njengamanje ukuthi wena endlini yakho ungafaka ini unga incorporate ini.
Into enkulu engifuna ukuthi abalaleli bayizwe kule episode nalene ezolandela esikhuluma ngalokho ukuthi uunderstand kahle ukuthi kukhulunywa ngani eindabeni mabekhuluma ngalezi zinto lezo. Yabo ukuze makufika lapho khona ukuthi ukwazi ukuvota noma ushintshe izinto ukuthi ngifuna mina ukufaka upresident
beke ivoti lakho uqonde ukuthi kusho ukuthi
ngifuna ukufaka uhulumeni ozowenza show ukuthi siyehlisa ukusebenzisa amalahle. Exactly. Siyabonga abalaleli ukuthi nisizwa namhlanje ebesikhuluma ngakho i-climate change. Sizoqhubeka kwamanye ama episode futhi kusingena kakhulu ukuthi climate change idalwa yini nokuthi yini esingayenza ukuthi siyehlise.
Ilukuluku.